Yeah. Noze Sanyuki Boys. Jimmy Rock, Jacko G's. Crazy Vibe Rapper Seal. Yeah.
Toa kitu kali zipo, toa kitu. 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 Mask off, we got your mask off. Mask off, we got your mask off. Toa kitu kali zipo, toa kitu. Toa kitu kali zipo, toa kitu.
I ain't get a label. Kila nikichana wanajua na uwezo. Paso na vigezo. Rap tough kago, pull up with the nyago. Ata iwe tade. Gain of again, utakoki wa central. Nane say you are middle king on top. Fake rappers, what about your idol, bab? Nabodele macho kama binoculars. Wali taka mpigwe teru. Mana nikifoka kwa okero. Nini shida jama ni hero. Sipotezi rama na teru. Mina laza nyingi so mchezo. No kitaka bule, no problem. I can drive a bit like Veko, you know. Nigga, you know. Unikopi, siyo simpo. Nakikopi, nikifo. Yeah, nigga, nikifo. Fanya sala kila mal. Mina taka ni wasta design a plan. Mana nishafanya sana ngumu sako mesho. Taka zini lipe hizi dada. Vipe kama kionekana takwa jifu. Our rappers nimi wire to me cable. Vipe kama kisi kika takwa red. Niggas wanna wish you can't get pote. Everybody who didn't pay respect. Gotta face someone and pay your debt. Everybody who didn't pay respect. Gotta face someone and pay your debt. I mean niko flaunti. Lata zangu bado konki. Lata kwa bado lotion. Hasina motion. Tokalia ukini copy. I'm bigger like an ocean. It's a godwin. My nigga taught me to go in. Then he died with a rapi. That's all one. Got the palace that you do one. Chichangaya niko rolling. That's Jesus.
Toa kitu kali zipo, toa kitu. 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 Mask off, we got your mask off. Mask off, we got your mask off. Toa kitu kali zipo, toa kitu. Toa kitu kali zipo, toa kitu.
Jiamini, maski weka chini. Toa kitu, tukupe show makini zama deep underground. Wezi kosa madini, choma riff, saka pound. Habari ya mjini, yeah, say, kama una brain. Kali si zipo wegeni, rise yo poa ni peni. Sije kutreni, leo ni pata champagne. Round na ona foleni, orembo si pay. Wangu mmoja si shay, wezi mshamba kustay. What, wezi mshamba kustay.
Oza kiko skulia,
kimenuka, acha kuzingua.
Yeah.
Tunamzuka, washa weli pua. Tunawaka kama vile jua. Stay back ya toto wakishua. Tapo rapo asiri, tupo tu kamiri. Acha ubairi, I know you ain't chediri. Hainaga siri, sisi ni mahiri. Tukaririo, kali wa mashahiri. Makali wa mashahiri. Hey, hey, yay, say, yako say, give me. Mask off, vibe, machizi kula tu mapini. Toa, washa, vibe, pita kama vile jini. I'm feeling high, vituko kama Mr. Bini.
Toa kitu kali zipo, toa kitu. Toa kitu kali zipo, toa kitu. Toa kitu kali zipo, toa kitu. Toa